Drop success upon the place. The highly favored son is not the end.
Nenzo kusakira maningi lero nazikwirira. Luke 10 verenga 19 ananipasa mphamvu zoti akapa njoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mphamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanivutisa maningi lero kunjito yanga nifuna ulekeko.
Devil
wativutisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako.
Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kadia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
Ate we stupid watufutisa maninga hivi ndikupanga.
Nenzo kumvele la patiari ulimumanja yanga. Unani patanisa ine na banja yanga. 2014 paka senji secondary school na siri za njito sipezeka. 2018 college panotech 19 na siri za njito sipezeka. Wanisebanya papaka na papata sunga nipishe mpovati ya batata. 20 chakuti yezi soja no bondi. Iyo rekodini za towa e bondi. Ichivemba chitila umunwe umota usalenda. Epo twambira mafaya ta usalenda.
Devil
apanishe tana rakulangalevo. Vyafuzina yangu nda success nindalama. Det ndemo na success inga nindalama. Nenzo kusakira maningi lero nazikwirira. Luke 10 verenga 19 ananipasa mphamvu zoti akapa njoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mphamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanivutisa maningi lero kunjito yanga nifuna ulekeko.
Devil
wativutisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako.
Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kadia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
Ate we stupid watufutisa maninga hivi ndikupanga.
Niliku youth den performer na kashimani. Watuma bandu wako watibera ku studio. Wenzo ona monga kadia iza jubika. Mulungu paso golo na manja tichitika. Poverty uzive, it is not my portion. Mimba ya poverty nina ichaya abortion. Sunga nipeshe devo chimona mwana wanga. Yesu anipasa mbamvu mumanja yanga. Philippians 2, verenga 1-4. Muzina la Yesu yonizisha ubao. Jeremiah 1, univerenga pateni. Ananipasa mbamvu zoshanga no nyula. Malaki 4, niverenga patu. Ahona my Lord until the sun shine of victory.
No matter the matter, I shall defeat you by the blood of Jesus.
Nenzo kusakira maningi lero nazikwirira. Luke 10 verenga 19 ananipasa mphamvu zoti akapa njoka. Yes aniuza ningati yake skopioni. Mphamvu anipasa zoti fita enemy.
Devil
wanivutisa maningi lero kunjito yanga nifuna ulekeko.
Devil
wativutisa maningi na chalo cha Zambia nifuna ulekeleko. Wana vanga lekako. Chuma changa lekako.
Ah, Holy Ghost fire. Chuma changa lekako. Njito yanga lekako. Holy Ghost fire. Kadia yanga lekako. Naku family lekako. Holy Ghost fire.
Ate we stupid watufutisa maninga hivi ndikupanga kumononga.
My enemies are trying to stop me. Bastard echo, but they cannot stop what is in me. Prophet Frederick Ninife. They are trying to kill my flesh.
Apostle Blessings Peace
but
Malama.
But they cannot kill what drives my flesh.
Apostle Chisela.
The highly favored son is not the area.
Pastor Ebenezer.
Ukoremo Amano.
Yeba tuimini na komu gapu awo.
It's the major key. I'm the best.